no. Ngivuli busy, busy kona siyakhipha. Anjele nabangani, tshelela bohle fakune class man. Ziphathi la, ayizekhipha la, ayesaba. Ngivuli busy, busy kona siyakhipha. Anjele nabangani, tshelela bohle fakune class man. Ziphathi la, ayizekhipha la.
Busy con